Enteekateeka ekisaka tekyannabagereka ekyomulundi ogwokubiri musaza Buddo ziggyiddwako engalo ng'ekisakate ekyomulundi guno kyakubeera kusomero lya Missionary Aloysius Ngobya Memorial Day and Boarding Primary School okumala sabbiiti namba nga kitandika ku bbalaza ya sabbiiti ejja nga 8. Minister avunaanyizibwa ku byobulamu ebyenjigiriza n'ensonga za ofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Cotleader Nakate Kikomeko agambye nti buli kyetaagisa kiteekeddwateekeddwa.
Ekisakate kya maama Nnaabagereka gazzeemu kaweefube okukizza mu masaza yekiri nnyo kitandika nga 8 nga abaana okuva ku myaka 6 kutuuka ku 18 ab'obulenzi n'ab'obuwala be bategekeddwa. Omulamwa gukuliera ku buwangwa bwa fene tekinologiya kugamba okubikwanaganya okulaba nga tutumbula obuwangwa naye ate nga tutambulira mu mulembe gwa tekinologiya. Njagala okukozesa ekiseera kino okukoowoola abazadde baffe mu masaza gonna naye naddala e Buddu, muleete abaana maama abagunjule mu kisaakaate kino ekitandise okuddayo mu masaza nga kati ku mulundi guno tuli mu ssaza lya Kabaka erya Buddu.
Omutandisi w'essomero lya Missionary Aloysius Ngobya Memorial Day and Boarding Primary School erisangibwa ku kyalo Kaganda mu disitulikiti y'e Rengo awategekeddwa ekisaakaate Nakagwa Matulida Annette akowodde abazadde okutwala abaana babangulwe bagunjulwe mu bintu eby'enjawulo.
Ekisaakaate kitandika lwa kusooka ng'ennaku z'omwezi 8 era kijja kuyita ng'ennaku z'omwezi 13 ku lunaku olw'omukaaga. Kubaka bannyina eryabazadde basobola okufuna omwana agunjuddwa era omwana azze mu kisaakaate basuubire nti agenda kuba mwana omugunjuzi ajja kuba ayize ebintu bingi ddala oboolyawo by'abadde tamanyi mu bulamu bwe. Ajja kuba kyasobola okwawula olwaleero ekigambo ngenda kulya mmere n'ekigambo ngenda lya.